Chakruok achiel. Kar chakruok Nyasaye nochweyo polo gi piny. Koro piny ne onge kido kendo ne onge gimoro amora e iye. Mudho mandiwa noimo ataro mangʼongo kendo Roho mar Nyasaye ne wuotho ewi atarono. Eka Nyasaye nowacho niya, “Ler mondo obedie,” mi ler nobetie. Nyasaye noneno ni ler ber kendo ne opogo ler kuom mudho. Nyasaye noluongo ler ni odiechiengʼ kendo mudho noluongo ni otieno. Piny noyuso kendo noru ma en chiengʼ mokwongo. Eka Nyasaye nowacho niya, “Gima pogo pi mondo obedie mondo opog pi gi pige.” Omiyo Nyasaye noketo gima pogo pi mamalo gi pi mapiny, kendo nobedo kamano. Nyasaye noluongo gima nopogo pigno ni polo. Piny noyuso kendo noru, ma en chiengʼ mar ariyo. Kendo Nyasaye nowacho niya, “Pi manie bwo polo mondo ochokre kaachiel, kendo lowo motwo obedie,” kendo notimore kamano. Nyasaye nochako lowo ni piny, kendo pige mane ochokore nochako ni nembe, kendo Nyasaye noneno ni mano ber. Eka Nyasaye nowacho niya, “Buya nyaka nyag e piny, kothe manyago cham kod yiende manyago olembe man-gi kothe eigi kaka kitgi obet,” kendo nobedo kamano. Buya nonyak e piny, cham nonywolo kothegi kaka kitgi obet, kendo yiende nonywolo olembe man-gi kodhi kaka kitgi nobet, kendo Nyasaye noneno ni mano ber. Piny noyuso kendo noru, ma en chiengʼ mar adek. Bangʼe Nyasaye nowacho niya, “Ler mondo obedie e kor polo mondo opog odiechiengʼ gi otieno, kendo gibed kaka ranyisi mag lokruok ndalo kod odiechienge kod higni. Kendo ginibed ler ma e kor polo mondo gichiw ler e piny,” kendo nobedo kamano. Nyasaye noloso gik moko ariyo madongo makelo ler. Ler maduongʼ ne rito odiechiengʼ, to ler matin ne rito otieno. Sulwe bende noloso. Nyasaye noketogi e kor polo mondo gichiw ler e piny, mondo girit odiechiengʼ gotieno kendo gipog ler koa kuom mudho. Nyasaye noneno ni mano ber. Piny noyuso kendo noru, ma en chiengʼ mar ang'wen. Kendo Nyasaye nowacho niya, “Pi mondo opongʼ gi gik mangima, kendo winy mondo ofu ewi piny e kor polo.” Kamano Nyasaye nochweyo gik madongo mag nam kod gik mangima duto kod gik malak mag pi kaka kitgi obet kod winy duto man-gi bwombegi kaka kitgi obet. Nyasaye noneno ni mano ber. Nyasaye nogwedhogi kendo nowacho niya, “Nywolreuru kendo umedru kuom kwan kendo upongʼ pi mag nembe kendo winy bende omedre e piny.” Kendo piny noyuso kendo noru, ma en chiengʼ mar abich. Kendo Nyasaye nowacho niya, “Piny mondo onywol gik mangima kaka kitgi obet, jamni kod gik moko duto mamol e lowo kod le mag bungu mana kaka kit moro ka moro obet,” kendo nobet kamano. Nyasaye noloso le mag bungu kaka kitgi obet, jamni kaka kitgi obet, kendo gik mamol e lowo kaka kitgi obet. Nyasaye noneno ni mano ber. Eka Nyasaye nowacho niya, “We wachwe dhano e kido machal kodwa, kendo gibed gi teko ewi rech mae nam, kendo gi winy mae kor polo, ewi jamni, ewi piny duto, kendo ewi chwech duto mawuotho ewi lowo.” Kuom mano, Nyasaye nochweyo dhano e kite owuon. E kit Nyasaye nochweye, nochweyogi dichwo gi dhako. Nyasaye nogwedhogi mi owachonegi niya, “Nywolreuru kendo kwanu omedre, pongʼuru piny kendo urite, beduru gi teko ewi rech mae nam kod winy mae kor polo kendo ewi gik mangima duto mawuotho ewi lowo.” Eka Nyasaye nowacho niya, “Amiyou kothe duto manyago cham e wangʼ piny duto kod yiende duto man kod olemo gi kodhi eigi, ginibed magu kuom chiemo. To ne le duto mag piny kod winy duto mafuyo e kor polo kod gik moko duto mawuotho e piny, gimoro amora mangima, amiyo lum duto mondo obed chiembgi,” kendo nobedo kamano. Nyasaye nongʼiyo gik moko duto mane osechweyo kendo noneno ni gibeyo ahinya. Piny noyuso kendo noru, ma en chiengʼ mar auchiel. Chakruok ariyo. Kuom mano, chwech polo gi piny norumo gi gik mane ni eigi duto, kamoro kamoro oket kare. E odiechiengʼ mar abiriyo, Nyasaye nosetieko tichne mane osebedo ka otimo. Omiyo odiechiengʼ mar abiriyo noyweyo kuom tijene duto. Kendo Nyasaye nogwedho odiechiengʼ mar abiriyo mi owale obedo maler. Nimar odiechiengno ema noyweyoe bangʼ tieko duto. Adam gi Hawa. Ma e nonro mar polo kod piny kane ochwegi. Kane Jehova Nyasaye ochweyo piny kod polo, ne onge buya mane osetwi e piny, kendo ne onge yien mane osedongo nikech Jehova Nyasaye ne pok ooro koth e piny kendo ne onge dhano mawuotho ewi lowo. Kata kamano, achiya mar pi ne wuok koa e lowo kendo ne omiyo piny duto obedo mangʼich. Eka Jehova Nyasaye nochweyo dhano gi lowo kendo nokudho muya mar ngima e ume.
Sample complete. Ready to continue?